Blog Talk Radio.
Shaka Radio Iteme, wumve Radio Iteme, ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio Iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio Iteme, écoutez la radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Gitegurirwa buri wa kabiri w'icyumweru uyu munsi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021. Ikiganiro cyanyu rero kuri uyu mwanya kikaba gitangiye n'ikiganiro dufite amakuru menshi ariko igihe ni gitoya ntabwo turi buyagereho yose ariko turababwira ay'ingenzi mukwiriye kumenya cyane cyane y'uyu munsi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibintu bikomeje kuba bibi mu gihugu cy'u Rwanda aho amaraso y'inzira karengane cyangwa se amaraso akomeje kumeneka mu gihugu hitwaje yuko leta cyangwa se polisi inzego z'umutekano z'u Rwanda ziba zigiye gukurikirana abantu y'ibyaha runaka cyangwa se kubashakaho amakuru runaka. Ibi bintu nubwo bikomeje cyangwa se byabaye kuva kera ariko leta y'u Rwanda iragaragaza nk'aho kugeza uyu munsi nta somo cyangwa se nta n'umugambi wo kugira ngo ibihagarike nubwo yavuze ko idafite igihano cy'urupfu mu mategeko yabo. Bimaze iki kukivana mu bitabo ariko ukajya ubica ahubwo mu buryo nta n'ubucabana kubica nta n'ubucamanza bwabaye nta n'ubutabera n'ubutabera ntabwo bwabanje nibura kuvuga ati umuntu arahamwa n'icyaha. Ibyo bintu inzego z'ubutabera z'ubucamanza kuki nta na rimwe ziragira icyo bizivugaho, kuki nta na rimwe abadepite baragira icyo babivugaho. Ibi rero ndaza kubigarukaho nyuma y'amakuru amaze iminsi atohozwa na Bwana Dieudonné cyangwa se Cyuma Hassan Dieudonné umaze iminsi akurikirana impfu za hato na hato. Uyu munsi rero ho na ubwe akaba yarusimbutse, turaza kubigarukaho muri ikiganiro mu mwanya utarambiranye. Turaza kandi kureba urugendo rwa Paul bwa Perezida Kagame yagiriye muri Angola. Kagame yagiye muri Angola muri ibyo bise mini summit, ubundi akenshi banziriza ziriya nama zaguye za summit zira za ICGLR. ICGLR rero yenda nshura kutabitindaho reka mbivuge nonaha ICGLR ni umuryango wibumbiye nk'ibihugu by'abanyafrika byane cyane byo muri East na Central sekende bibanyirimo muri make ni ibihugu ni Angola ho iyo nama minister mit yabere kandi Angola akaba ariyo iri ifite chairmanship Burundi Repubulika ya Centrafrique car Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kenya Repubulika ya Sudani cyangwa se Repubulika ni Sudani ko zabaye ebyiri na South Sudan nayo iri muri uwo muryango Tanzania Uganda Zambia ndetse n'u Rwanda Kagame amazi iminsi inama nyinshi azikurikirana kuri Zoom ariko iyi nama yo yayitabiriye ahibereye ntabwo yohereje ngirente ntiyohereje undi muntu muhagararira yigiriyeyo ibi rero ntabwo ari banyarwanda bakunzi baraditeme ntabwo ari coincidence n'uburemere aha ikira kibazo cyakaha iyi nkuru ntabwo ndi bwigarukeho mumbabarire nyivugire rimwe ntabwo nyitindaho muziko leta y'u Rwanda ifite ingabo zambaye amabendera cyangwa se zambaye amadrapo ya African Union cyangwa se zoherejwe hariya mu butumwa mpuzamahanga ariko byumvikanyweho ku rwego nyine mpuzamahanga atari u Rwanda gusa hakaba n'izindi ngabo z'umwihariko zoherejweyo ariko ku bwumvikane bwa Ministere de Defense z'ibihugu byombi ni ukuvuga ngo ni u Rwanda na Centrafrique zonyine zumvikanye kuri izo operation n'umubare w'abasirikare ni ukuvuga ngo ibihugu byose nyanda bijeyo ntitubizi abazitanga n'abazihemba icyo tuzi icyo nuko ari abadepite bigeze badebata icyo kintu itangazamakuru mu Rwanda ntiyigere bivugaho izo ngabo ziri kuri ziri ku butumwa bwa Kagame n'ongera mbisubiremo na president yendo muri Afrika nababwiye ko bimwe mu byo nyamvumba yazize nubwo ntabigarutseho byari mbere gatoya yuko batwiba radio yacu iteme ya YouTube ya mbere yuko nyamvumba ari mu byo yazize bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro leta y'u Rwanda cyangwa se bafite hariya ariko nabo bakajya bicukurira ku ruhande n'abandi banyafrika bafatanyije kubera ko nyine cyane igihugu kidafite za restriction nyinshi kandi byavumbutsemo amafaranga cyangwa se byavumbuyeyo amabuye n'ubundi bucukuzi bwe bw'umutungo kamere budasanzwe harimo intere nyinshi cyane muri kiriya gihugu amahanga yose afitemo interest yewe kugeza ku Bafaransa barusiya kubera impamvu yenda ntasobanura ngaho ko ntabwo nabikoreye bucukumbuye burenze ariko ibizwi nuko hari ahantu havumbuwe amabuye ubutungo kamere udasanzwe niyo mpamvu ubona isi yose ubu ngubu nayo yahereke kubona Kagame haguruka kajya muri Angola rero ntabwo ari coincidence ntabwo ari uko ashaka kurisking ubuzima bwe muzi ko adasanzwe agenda ni ukubera ko adashaka ko hari undi muntu wagira decision yafata mu gihe bafata cyangwa se bakagira ibyo baganiraho nawe atari bushobore kubabwira ibitekerezo bye cyangwa se ko yiyumvire aho baganisha icyo cyerekezo kuko nababwiye intera afitemo ko yoherejeho ingabo ze ku giti cye zitari z'umuryango w'abibumbye cyangwa za African Union noneho bakaba bakoze iriya summit ya biriya bihugu mwumvise akavuga ati ntibishoboka yuko iyi mini summit nayoherezamo umuntu kuko bihavugirwa bishobora kungiraho ingaruka kandi mfite investissement zitagira uko zingana hariya inkuru rero kuri Centrafrique na urugendo rwa Kagame muri Angola nahangaha nyisoreje tuzababwira yendi byavugiwemo ejo bundi mu kiganiro uyu munsi cyangwa se abazakora ibindi biganiro kuri Aditeme bashobora kuzabigarukaho ndaza kugaruka ku rupfu rwa Idriss Deby perezida wa Chad wapfuye nyuma y'imyaka 30 n'indi n'imisago ari ku butegetsi uyu munsi George Floyd uriya munyafrika n'abanyarwanda bavuga bati je suis George Floyd tubabwira tuti kuki mutari aba je suis munyengango je suis gasakure je suis rwigara je suis Kizito bari mu Rwanda ubwo ndavuga bariya ba rudasimburwa n'abandi uyu munsi urubanza mu polisi yaregwagamo ko yamwishe yakatiwe ashobora gufungwa imyaka 75 cyangwa se agafungwa 40 bizaturuka na sentencing cyangwa se guhagucibwa guhagu sentencing ubwo nokumubwira nirundi rubanza rugufi ariko ruvuga ni hearing yo kuvuga mbese imyaka ashobora gufungwa bashobora kudecida ko ayifungwa kimwe ku kindi cyangwa se byose akabikorera hamwe ubwo ikinini akaba aricyo kimira ibi kimira indi myaka aribyo bita concurrent cyangwa se consecutive ibyo rero bizaba mu minsi iri imbere yo hearing yo kumenya imyaka azamara muri gereza tuzabimenya icyo tuzabimenya mu minsi iri imbere icyo tuzi nuko agiye kuba muri gereza agiye gutura muri gereza agiye gutura muri gereza kubera uko yishe umunyafurika cyangwa se umuntu akoresheje imbaraga ahabwa na polisi mu Rwanda icyo kintu gikwiriye kuba isomo ntabwo ndabizi ko mutazagira mutazabifata isomo murabeshya mukavuga ngo no muri Afrika no muri Amerika barapfa na hehe barapfa narabivuze mu kiganiro cy'ubushize mbere y'uko urubanza rutangira nyirizina batangira gufata za evidence nibwo urwibanze rwo hagati y'abamuryango wa George Floyd na leta ya city ya Minneapolis baramaze kubishyura miliyoni 26 z'amadolari kubera urupfu rutari rukwiriye guriya mu Nyafrika uriya mwirabura nako George Floyd muri Afrika muri igereranya mukabango n'ahandi barapfa hari icyo kintu cyuko bashobora gutanga indishyi z'akababaro hari n'icyo kintu cyuko wabikoze yamburwa amapeti ya gisirikare yamburwa icyo kiba cya gisirikare bagahita bamujyana muri gereza bakamucira urubanza nk'undi muntu abaturage ni bamucira urubanza ibyo bita jury trials abaturage batoranyijwe na banatoranyijwe bumvikanyweho ndetse n'uriya Chauvin n'uriya mupolisi kuko ni ibintu ni selection ikorwa hagati y'abamurengera n'ubushinjacyaha cyangwa se uhagarariye leta ariko bavuze bati icyaha kiraguhama ntabwo ari umucamanza wabivuze ntabwo ari ubushinjacyaha nta decision ifatwa muri ubwo buryo ariko batanga ibimenyetso bavuga bati icyaha kiraguhama nabuze mbitekereza mvugana ariko mu Rwanda ubundi naho wana kwentrodiza jury trial ese koko birashoboka ko bazanabaho cyangwa wajya uvuga uti ariko ngo umuhutuje harimo abahutu batanu babiri muri jury uriya baravuga bati barajyana na mwene wabo niba ari umututsi nabwo abatutsi barajyana na mwene wabo nazo nsanga nabyo yenda bitashoboka uretse nibyo nabize amategeko niba bishobora nkanswe rero naho abaturage kuzabwira ngo bakore fairness mu gihe turiho mu njyane z'amoko bigeza yewe justice n'ubwije se kuvuga ngo ishyamba ni ryo cyangwa se ngo aha ni paradizo ariko nibura bikwereka ko systeme zikora u Rwanda ntiruzongeye kujya rwigeranya ngo abantu ngo n'ahandi barapfa yewe ukumva na Kagame n'abandi bantu barimo babusinge nabo barabivuga ibyo rero ni isomo abanyarwanda bakwiye gukuramo ariko bikaba ari isomo kuri bariya bavuga ngo n'ahandi barapfa ngo ntibakavuge ngo ibi yewe bamushiki wabo ni bakunda kubivuga cyane ngo bihugu ngo hose ngo no muri Amerika bapfa ngo n'ahandi ntibakagiranye ibintu bitagereranywa reka rero noneho mbahe ikaze bwa kabiri ariko mbanze numve ko abagenzi banjye turi kumwe ntabwo nabirengagije navuze ngitangira ntabwo nari bwongeye kuvuga ibintu byinshi bagiye kudufasha muri ikiganiro muri sesengura ry'ibi bintu byose na commentaire nako nubwo yabatani sesengura numve ko turi kumwe gatanu kuri gatanu ngaha muri studio radio iteme uwo ni Ashire Kamana musanzwe mumenyere se umushyitsi aha akaba ari umuvugizi wa ARC urunana nyarwanda ruharanira impinduka Ashire rero nongeye kuguha ikaze mu kiganiro igihe niki
urakoze cyane Jean Paul kumpa ikaze nongere ngushimire ku mwanya uba wafashe mu gutegura ibiganiro ndasuhuza na mugenzi wanjye tuza kwifatanya muri iki kiganiro si muvuze na kugira ngo bize kuba bisize ariko by'umwihariko tuzuza abanyarwanda bose cyane cyane abakunzi ba radio iteme urakoze
cyane Ashire umugenzi wawe nanjye yendere ku mugani nari kumuvuga ariko muhe ikaze muri ikiganiro kugira ngo iyo surprise ntaza kuyica nitabita nawe si umushyitsi ahangaha muri iki kiganiro ndetse no kuri radio iteme ndetse uwafite n'ikiganiro cye yihariye cyitwa umuntu mu bantu gikunze gutambuka ku cyumweru amasaha ya kumanywa ubwo rero Tabita Gwiza akaba uretse no kugira ikiganiro umuntu akaba ari na komiseri wa Arc Urunana Nyarwanda ruharanira impinduka uwo ushinzwe mobilisation nawe rero nongeye kumuha ikaze muri ikiganiro kandi si ubwa mbere si no bwa nyuma Tabita ikaze muri ikiganiro
murakoze cyane surprise mwayishe nta kigenda Jean Paul ni wowe uyishe ashire yari yabikoze neza ariko urayishe reka mbasuhuze mwembi Jean Paul na Shire nsuhuze n'abakunzi bacu abakunzi ba Raditeme n'abakunzi ba Arc Urunana nizere ko tugira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze urakoze ubwo nazimuye ku bakunzi ba Raditeme ariko ntabwo bari gutinda gutahura reka rero noneho duhite dutangira ikiganiro cyacu ingingo nyamukuru nazivuze ariko mbere yuko njya muri ibyo nkubiri muzi wamaze imyaka n'imyaka yarimwe ubutabera n'uyu munsi kandi simvuga ko yabuhawe ubushinjacyaha bwamusabiye imyaka itandatu azira amafaranga ye azira ubusa azira ko bamubwira ngo nagarura amafaranga ava hanze asubira mu gihugu ibyo rero tuzabigarukaho tumaze kumva na reaction cyangwa se decision y'ubucamanza bwafashe reka rero nkuko nabivuze amakuru yo ni menshi tutari buze kugarukaho ariko byinshi byose twagiye tuvuga nibijyanisha n'irindi mu karya FPL inkotanye n'ikigaragaza ibimenyetso byinshi bigaragaza ko iyi leta irimo igenda koko isa nkaho iri ifata ibyayisize ndagira ngo mpere kuri ibi bintu by'ubwicanyi bubwabereye mu rugo bihobe kubera bukomeje kubera mu Rwanda mu byukuri ubwicanyi ntabwo ari ubwa mbere bubaye ariko nibwo bwa mbere bugiye buba ntasoni ukabona ko nta kimwaro leta y'u Rwanda ifite ndetse bikaba bikorwa nabo badafite ukagira ngo bashaka bafite umugambi wo kugira ngo babwerekane ni bya bindi bitagarukara rukaraba nkaba reka yenda mpere kuri wowe Tabita mpaye ikaze nyuma ubwicanyi umaze iminsi ubukurikirana umaze iminsi ubona reportage zimwe na zimwe nzi neza ko ibyo tuvuga ahangaha ntabwo bituma buhagarara ariko hari ikibazo gikomeye cyane cy'uko igihugu cyacu gishobora kuba ejo usanga abantu bagenda basimbuka imirambo nabo ubwabo ntacyo bibabwiye baramaze ku umutima waramaze kubavamo ndabizi ko mu biganiro ukora birimo ubumuntu ugenda ukangura abantu kugira ubumuntu yewe rimwe na rimwe navuga uti nimufashe imbabare ariko kiriya kiriya rwego rwa buriya kariya karengane sinzi ko dukwiye gutangira gufasha ababuraye tutabanje no gutekereza nibura kuvuga tuti hari hakwiye kuba no kubanza kwemera ko umuntu afite uburenganzira bwo kubaho biriya bintu bibona ute biriya bintu ubyamagana ute Tabita reka nguhereho ubwo ndaza kugaruka kuri Ashire mu kanya kuko nzi ko nawe amaze iminsi abikurikirana ngaruka kuri ibi bintu ndetse ndaza no kugaruka kuri uriya munyamakuru Cyuma Hassan Dieudonné n'uburyo amaze iminsi abikora reportage reka mpere kuri wowe Tabita
urakoze cyane Jean Paul ubwicanyi bw'iriya leta bwafashe indi ntera ntabwo ngiye kuvuga nanjye ngo nibwo bakica abantu bamaze imyaka iyi myaka bamaze ku butegetsi bica bakiyongeza ariko muri iyi minsi nanjye nagize ikibazo gikomeye ubusanzwe bajyaga kwica abantu ugasanga barahishahisha ugasanga bajya hagira n'ubivuga bakikingiranya bagakora igishoboka cyose kugira ngo be kujya ku karubanda nubwo bahajyaga anyway ariko muri ino minsi urabona ntabwo bari kwihisha barica ku mugaragaro baragenda bagafata umuntu ku manywa izuba riva reka duhere kuri uyu mwana barasheje ubundi witwa Twiringiye Imana Jean de Dieu bagiye mu gitondo kumushaka bamushaka umwana arabahunga azamuka ajya mu giti cy'avoka baraza baramubona bamukurayo ntibagira isoni z'abaturage bari kubareba baramutwara bamujyana mu gashyamba aho ngaho baramurasa ku manywa izuba riva abaturage bashungamirije nubwo babirukanaga bareba famiye ireba umugore we araho areba bashikibe bari barangije umurambo bawirizaho aho bashakiye ntawuzi ibyo bakoreye uwo murambo kuko ngo warahiriwe kuva mu gitondo kugeza mu masaha 9 za nimugoroba haza abasirikare biyungikanya abadokteri abayobozi b'uturere n'utudugudu n'uduki bose baza ese ukagira imana basaga guterekera niba ariko guterekera ese n'ukuraguza ese nibya bigirwamana byabo njya numva ngo basenga byari biraho ngaho barimo bakorera imihango ya gishenzi niba ariko babivuga cyangwa ya gipagani kuri uwo mwana bari bishe ese havutse ibindi bintu muri kiriya gihugu tutazi basigaye bica abantu bagakorera ku mirambo yabo njyewe bisigaye noneho byandenze nayobewe ubu bwicanyi FPR yatangiye uko umuntu yabwita uko umuntu yabivuga umurambo barabutwaye barawimanye uyu munsi nibwo numvise interview ya Cyuma Hassan ibintu avuze biteye ubwoba ariko ubwo yenda turaza kugira igihe tubivugeho ejo bundi numvise mushiki w'uyu muhungu bishe avuga twa Innocent avuga n'agahinda kenshi ukuntu bamucuragije akajya ku murenge bati ntacyo tugomba kukubwira baratubujije akajya hehe bati reka ntacyo tuvuga akajya muri ribu reka ntinde kuri ribu gato iyi ribu ababicanyi b'indengakamere bamaze abanyarwanda uwo batabonye bakamukurikiza za convocation nta mpamvu yazo ubu ndavuga Adeline Rwigara biragaragara ko ibyavuzwe mu minsi ishize bavuga bati Adeline barimo baramucurira imigambi yo kumwicira muri ribu yewe navuga nti ibi bintu ni ukuri kuko ugiye hariya muri ribu ntasohoka kagiye muri prison igisohoteyo kigenda kigiye kwica ese hari n'undi baherutse kujya gufata umwana w'umusore nawe ubanza w'imyaka 32 ufite umugore n'abana batatu baramubwira bati sezera donko baza kugutwara banakubwiye ko bagiye kukwica bati sezera umuryango wawe bati birababaje n'umugore wawe usize ibintu by'agashinyaguro ibintu by'indengakamere yewe sinshaka kwizimba mu magambo icyo ndi kwibaza ese iki gihugu cyaba kiri mu ntambara bakaba batabwira abaturage kuko ibintu biriho biba muri aka kanya birimo biradusubiza igihe jenoside mbere ya jenoside ijya kuba muri 93 cyangwa debi cyangwa mwitangira rya 94 yewe niko ndi kubibona kuko ubu bwicanyi buri muri iki gihugu ntabwo nshatse kuvuga ko butahabaye kuva na kera ariko noneho ndabona byafashe indi ntera ese niki ubu bwicanyi niki kiburi inyuma niki kibwihisha inyuma abanyarwanda barabamaze noneho icyo naromaritse nuko bari kwirara mu bana b'abasore mu bana bakiri batoya nibo barimo biraramo bari kwica bakica aba nabo tuba twamenye uyu munyamakuru Cyuma Hassan amaze iminsi ajya gukora inkuru kuri bo abo tutamenya ni benshi cyane ujya kumva ngo irwamagana bahasanze umuntu wimanitse ukajya kumva ngo muri ruhurura bahatoraguye imirambo ukajya kumva ngo mu kiyaga runaka bahatoraguye imirambo ukajya kumva no ubu bwicanyi buri muri iki gihugu buhatse iki cyuma niwe wavuze ati bagushumuriza abantu batambaye uniforme y'igipolisi bubakaza bambaye civil ariko bameze nk'imbwa ziryana akaba ari bo baguharasinga bagushinyikira bagukurura bajya kukujyana muri ziriya modoka zabicanye bagenda bakajya kukwicira iyo ngiyo yewe bavandimwe ibi bintu ubwicanyi buri muri iki gihugu ndabona bumaze gufata indi ntera ntabwo nzi ikibyisha inyuma niba barimo bategura indi genocide tubizi ariko ntabwo bisa neza habe na gatoyi reka mbende cyaho murakoze
Kavita urakoze cyane kuri intervention ya ngo ashire ntabwo nshaka kujya kugindi ngingo iyi ngira cyangwa ngo tivireho rimwe mbere yuko njya kuzindi ariko unyihanganire ndabizi ko ushora kuba nawe ufite ibindi ushaka kuyivugaho hari ibintu imaze kuvugwa kuri ashire urimo kunyumva
eh ndakuvuna nikubwiye ntisanzure nta kibazo ndagutegereza
urakoze cyane hari ibintu imaze iminsi bivugwa abantu bakavuga bati ibi bintu n'ubupfumu n'amahano ni sinzi ukuntu nabyita ibintu byo bavuze ko hari amakontineri cyangwa se biriya imari bakabyita imari ariko ngo bafunguye basanga ari ibitsina by'abantu muri Shina mu Bushinwa by'abirabura hari ndumva ntibeshye nkibaza nubwo abantu bavuga batireka ibyo bintu yenda ni bishobora kuba ntaho bihuriye murakabya namwe nigeze kuburira abanyarwanda kera nabwo ari kera cyane ariko ni nk'umezi nk'umunani ashize cyangwa yenda tan ayi munani ararangiye mbaburira kubera nayo maze gusoma article y'uburyo impunzi zahungiye hafi ya za Libya no muri za Egypte ngo bazibwira ziti mutange impyiko zanyu tubahe ibihumbi bibiri by'amadolari kubera inzara byemera bakabajya kuzibagisha ariko bamara kuba baga ngo bakabaha karahuri kaji bagategereza y'amafaranga bagaheba ariko nka biriya bintu igihe bavugaga ngo bimye abantu umurambo w'umuvandimwe ubundi byo bikorwa iyo uvuga ngo leta yigisha umuntu na Kongo leta ngo abari abantu bishe umuntu ngo bagiye kugenza bahe cyamwishe iyo leta yamwishe igicamaso umugani bakabakubitira aho ngaho ibindi bintu bituma babi mu murambo ni bihe kandi ko numvise abaturage bavuga bati birashoboka ko batanatugarurira ibice byose wowe utekereza ko biriya byo iyo mibiri nubwo utavuga tena mu Rwanda ntihava ariko ibyo byose nta n'ababitekereza ntabwo babibeshye cyane cyane ko nta yindi mpamvu yatuma uvuga ko bakwiba umuntu murambo wabo ariko hamwe n'ibindi watekereza kuri iyo nkuru ndagira ngo n'icyo ngicyo ugire icyo kivugaho
yego urakoze cyane Jean Paul kandi nibyo koko uko tabisa nawe muvuze kuri iyo ngingo amakuru mwatanze n'ubusesenguzi cyangwa se nibyo mwibaza abantu benshi barabyibaza ndetse dushobora no natwe kubyibaza tukavuga tuti ibintu bitera hehe bigamije iki tukaba twashingira no kubyabaye n'ahandi kugira ngo tuvuge tuti birashoboka ko byaba ari ibi n'ibi ariko reka mbanze mpere ku myitwarire ya Diba muri iki kibazo cyangwa se ubwicanyi na polisi muri rusange n'inzego zishinzwe kurinda abaturage inzego zishinzwe kurinda abaturage mu by'ukuri iyo umuntu ufite ubutegetsi aba ashaka kubugumaho kuko azi ko abantu badashobora kumwemerera kuburambaho usanga ashyiraho gahunda zo kugira ngo atere abantu ubwoba abahoze mu gihirahiro ndetse n'inzego ugasangaho kugira ngo zuzuze inshingano zazo ugasanga ahubwo nizo ziri mu gufasha uwo muntu kugira ngo atinde ku butegetsi agumeho tugiye tureba no mu mateka yaranze iyi si ibintu byabaye nta n'ikinyejana gishize tugiye kureba mu Budage Budage bwari buyobowe na Hitler hari urwego rwa polisi yari afite rwitwaga Gestapo barwitaga mu gifaransa ngo la police de la terreur ni ukuvuga ngo ni urwego rw'igipolisi rushinzwe sinzi ko guhabura ari ikintu ari ijambo ry'ikinyarwanda ariko rushinzwe gushyiramo abantu ubwoba kubahemukira
gukora ibintu by'ingakamere
kubahamura kugira ngo bajye bahora mu gihiragiro. Ubwo rero nagira ngo ngire mushiki wacu Tabita ko RIB nta kintu twayitegaho umugiye yitwara nka Gestapo nyine izakomeza gukora ibyo bintu nibyo byagaragaye mu buhamya bwa Cyuma Hassan. Ikindi nabonye muri ibyo bintu ni imbogamizi
utararengaho ngaho nizere ko nta gutuma uwibagirwa igitekerezo cyawe kuko abanyarwanda ako kantu uvuze abanyarwanda bakwiriye kubyumva cyane cyane n'inzego za leta ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko jyewe nagiye mvuga ko leta y'u Rwanda ikora ibintu nk'ibyagiye biba muri za Cuba kera muri za Dinasa Sosante cyangwa se no muri Amerika uburyo sisiteme bariya abantu ubona polisi yazanaga bisuka abantu b'amazi ikabarisha imbwa igakora nta tolerance ari zero tolerance ku bintu by'imikorere nkavuga ba Stalin bo mu Burusiya uvuze iyo Gestapo igipolisi gishinzwe gushyira ihahamuka mu baturage ibyo bintu ni ibintu ahubwo dukwiye kujya tugarukaho kenshi kuko abo bariya basoma cya gitabo urumva abandi ku butegetsi basomye ibyo bitabo kuribuka ko bateye igihugu muri 1990 kandi bakaba bari bakoresha ziriya nzira za rebellion zari zikiri populaire ibintu bya uprising byabaga bitarabaho njyewe ndagira ngo aho ngaho yenda hari icyo twababwira abo batarabona bakamenya ko ibintu hari evolution hari ibintu bihinduka iriya system ya Stalin umunsi nishobora gukora iriya system ya kera muri Amerika muri gihe cya Martin Luther King kigishobora gukora ndetse mumbabarire mwibuke yuko na Martin Luther King barishaga imbwa icyo gihe uyu munsi ni intwari mu isi ho muri Amerika n'ababikoraga uyu munsi baramwunamira urabyumva kuki leta y'u Rwanda idashobora kwiga ngo ivuge iti ibintu mu gihe cyabyo byarakoraga ariko ubu sisiteme irahindutse nkaba nibaza ko n'abandi bantu benshi cyane muri Afurika ibyo bintu batabifata nka consideration ni kuri icyo kintu cya Gestapo uvuze numvaga umpaye ikindi gitekerezo biriya bintu byo kubona batamuvinga batareba progressive uburyo ibintu bigenda biprogressa ahubwo bakaguma muri ya bintu bize muri kiriya gihe ibyo bakoze kiriya gihe ntibatekereza ibintu bya uprising bijyanye na social media na social networking bamaze ndetse banabona ko ubutegetsi bushobora guhinduka hatabaye no kurasa n'urusasu na rimwe kuki bo badatekereza ko batamenye ko ibintu byahindutse bagakoma bakoresha sisiteme za kera ngo babone gusa ko bafite ngo nibabona ko ibyo hari igihe kigera bikaba bidakora bumva ko bazaba exception igihe cyose ashire kuri icyo ndetse ukomeze n'ibitekerezo byawe
nibyo urakoze cyane nibyo ni ibintu tudakunze gutindaho ariko mu by'ukuri ubutegetsi iyo bugiyeho ikintu cya mbere bagamije ni ukureba uburyo babutindaho FPR rero yashatse uburyo babutindaho igirira nabi abaturage nicyo kintu tuyinengera nicyo kintu kigaragara ikora kuko ugiye kureba uwo Staline tuvuga nawe yashyizeho terror ashyiraho igipolisi cyica abantu buri munsi bica abantu ariko ashyiraho n'ahantu ibintu bitaga regulaga ahantu yashyiraga abantu bamurwanya cyangwa se abantu banze kumvira no kubaha ubutegetsi ukabona babashyize aho hantu bakazapfa ari abantu bakora bacukura amabuye cyangwa bamena amabuye ibintu nk'ibyo mu Budage ni uko byagenze muri Rumaniya ni uko byagenze usanga aba bategetsi bakunda kwikubira ubutegetsi no kubugumaho bose bafite ukuntu bakora kimwe aho rero bibeshya nuko ibihe biba byarahindutse nk'uko nawe bivuze kuko nk'urugero hari fatera hari ikintu kimwe cyaje gishyashya wenda muri iyo myaka kitabagaho ni internet ubu amakuru arihuta Cyuma Hassan ibyago yagize uyu munsi byahise bimenyekana ako kanya kera wajyaga kubimenya byatangiye bitinze
cyane
yaranapfuye ubu rero nibwira ko umuntu utabikurikiza haba ari impamvu ebyiri kuri njyewe mbona uba warakoze amahano ukarenza igipimo ku buryo uvuga uti niyo nashaka kugarura amahoro niyo nashaka kurekura ubutegetsi ibi bintu bizankurikirana ugakomeza gucuma iminsi uvuga uti reka ngumeho kugira ngo wenda ubutabera butazamfata cyangwa se nzare uburyo mbitekinika nkwita ubutabera ikindi harimo rero n'ibyo bintu nakwita ngo gukunda ubutegetsi ugakabya ukumva nyine ko abantu bagomba kuba bawe ko ibintu bigomba kuba ibyawe mpaka rwose ushize mu mwuka ibi rero ngira ngo turaza no wenda no kubivugaho nyuma ariko byagiye bigaragara ko abantu bagiye banyura muri izo nzira bose byabarangiranye nabi reka nkomeze kuri cyuma Hassan ubugyo ikindi kintu cya gikomeje kumbabaza muri kirya gihugu nuko no mu banyarwanda harimo abantu bahanga bera bazi bafite ubumenyi bwinshi uyu cyuma Hassan umurava kuraje agira mu gukora akazi ke mu byukuri leta igirwa inama cyangwa se leta ishakira neza abaturage yagumye no kumuha rugari ikanamufinansa kugira ngo akomeze akora ako kazi kuko niwe wayizanira amakuru avuga ati bya bintu mwemera abaturage hariya hari abantu babyishe batabikoze mutabara ariko ikigaragara nuko leta ahubwo niyigirira n'aba baturage noneho akaba umwanzi wayo kubera ko agaragaza amabi ya leta iki kintu kirababaje cyane uyu munsi rero yarahasize agatwe kuko yagiye gukurikirana inkuru yatugejejeho mu byumweru bibiri bishize ibyo ndi buvuge ni ibintu numviye kuri radio urumuri cyuma hasa n'ubwo yivugira yagiye gukurikirana iyi nkuru aho ibitaro byagoma gusubiza umurambo abantu mu muryango we ariko hazamo ibintu by'inzego z'umutekano abantu benshi cyane amamodoka cahantu ari menshi cyane yabivuga kugira ngo ni filme bita film d'horreur za filme umuntu areba akagira igihunga ariko ikibabaje nuko bivugaga ari n'ibintu biri byo filme wende binafata ibintu abantu bihimbiye bakabihinduramo history nyayo anyura muri ibyo bintu byose ku buryo yageze naho ajya kwirimba aho bari bagiye gushyingura bashaka kumutangira basangari kuri liste y'abemerewe kujya aho hantu babura uko babigenza ku buryo Jean Paul nshaka gusubiramo inkuru yose ariko ndashaka gushimangira uburyo izo nzego z'umutekano ari byo nshaka no kubwira abaturage izo nzego z'umutekano zashatse kumufata abantu bambaye civil bambaye imyenda ya gisivili isanzwe bashatse kumutegeka kujya mu modoka ya gisirikare akihagararaho n'abaturage bakamuhagararaho ndagira ngo mbwire abanyarwanda cyane cyane na buriya butegetsi yuko ibi ngibi babona abaturage uko bagenda bitwara aribo bayidamange ba karasira n'abandi bagenda bavuga kongeraho abavuga bati nimushaka twese muturase ejo bundi igihugu cyose kizahaguruka bazabura n'ahantu birukira bahunga ubwo burakari bari mu gutera mu baturage cyangwa se ubwo burakari bwarenze igipimo sinshaka gutsinda kuri cyane kuri iki kintu ariko ndagira ngo ngaruke kuri ubu bwicanyi cyuma hatana mu kugenda twereka mu by'ukuri baranamurwanya cyangwa se bamufata nk'umwanzi kandi mu by'ukuri baretse ubwo bwicanyi nawe yayo makuru ntago yabona aho yakura kuko ntago yabahari urumva rero ko ikibazo n'ubwo bwicanyi ikibazo nagari cyuma hatana ikora akazi ndanamushimira ku butwari bwe ariko twibande kuri iki kintu Jean Paul na Tabita aho inzego zitwa ko ari z'umutekano kuko mu by'ukuri n'inzego z'intambara cyangwa se z'akavuyo ziza kureba umuntu ugiye kureba abantu bafata bose ni abantu bakiri batoya baza kureba umuntu bakasiga babwiye umuryango we ngo musezerwe ni ukuvuga ngo baza gufata abantu babigambiriye wajya kureba ibyaha babagerekaho nk'uwo musore ejo bundi bongeye kutwereka ni umuntu bageretseho icyaha ngo yaguze ngo yaguze televiziyo ngo yinyibano mbese itemewe cyangwa se itagombye kuba iri ku isoko umusore yerekana fagitire yerekana ibintu byose ariko niyo waba wibye igikoresho ibyo bivuze ko inzego izo ngirwa nzego z'umutekano ziza kugufata zikavuga ngo sezera umuryango wawe kubera ko ngo waguze igikoresho ngo kitemewe murumva ko mu by'ukuri baza bagambiriye gushimuta abo bantu no kujya kubica ibi rero ni ingenzi kugira ngo tutabivuga ngo birangirire aho ngaho ni ukubivuga tukageza gusesengura twibaza ngo ibi bintu kuki barimo kubikora ninde ubikora kandi babikora bagamije iki aha rero kugira ngo dushake igisubizo ni uko twareba ngo mu busanzwe byagenze uko nguko cyangwa se n'igikurikiyeho aho byabaye mbere byabaga byatewe n'iki byagenze gute kuko ubu ngubu twebwe turavuga inkuru turavuga turatabariza abanyarwanda turavuga ibintu biri mu kubera muri kiriya gihugu duprofite ubwisanzure dufite mu mahanga tudashobora kugera mu gihugu cyacu biranababaje ko dufite ubwisanzure mu mahanga kurusha ubwo twagombye kugera mu gihugu cyacu ariko ibi turabivuga kugira ngo dukebure abantu bamenye uko bimeze bamenye n'ukuntu bitabara nibaze abantu bajya gufata abandi batambaye imyenda ya leta icyo ni icya mbere ibyaha bikaba ari ibihimbano barangiza abo nje bajye gufata nabantu babasore bakiri batoya abenshi numvise nabari munsi y'imyaka 33 noneho abo bagenda ukumva ngo bishwe harabo bicira nko weje ubundi byo rubishize bamwiciye mu gashyamba hafi y'iwabo undi baramujyanye bamwica muri gereza ugasanga harimo no kwica abantu ibyo nibyabaye mu myaka nyinshi ishize kwica abantu bagasaba umuryango gushyingura ababo batabanje no kugenzura umurambo ukomeza nukuvuga ngo ndumva byarabaye kuri Kizito bavuze bati nuko nguko twamuteguye n'ibyo ngibyo nta bindi nubwita mushyingura ikindi kigaragara nuko nk'ejo bundi rwose mpereye kuri ejo bundi umurambo bavuga ko ngo byaje kugaragara ko umurambo hari ingingo ziwuburamo iyo tuvuze ingingo reka tubishyire mu gifaransa kugira ngo byumvikane neza ni ama organe yaburaga ntabwo nza yariyo ariko iyo nkuru yaratobotse noneho ugiye kureba ibyo bimenyetso byose cyangwa se izo ngingo zose mvuze usanga ubundi ngira ngo Jean Paul Rubizi mu rukiko hari igihe bajya gukemura ikibazo bakaba bibaza ibintu bagakoresha ibyo bita ngo jurisprudence njye mu kinyarwanda uvuge nti akamenyero iriya leta yatumenyereje ko kumva ko buri gihe bisha abantu ndetse n'icyasha bafite ariko ubundi muntu ufite icyasha ni umuntu wenda bageretse w'icyasha ariko bo bafite reputation yo gukora ibyo bintu iyo utunze ko ufite n'imishwi ukabuzi ko sakabaka izitwara imishwi buri gihe bugacyo ugasanga imishwi irimo kugenda ibura nta kabuza ubyitirira sakabaka kugeza sakabaka ikweretse ko atari ibitwara ubwo rero na leta y'u Rwanda ibyumve neza ifite inshingano zo kutwereka ko ibyo dutekereza n'ibyo twibaza ipoteze turiho ko tutibeye ariko njye nshingiye kuri ibyo byose mbona ko iyi leta ifite abantu bajya kwica abandi barangiza bakabakuramo izo ngingo izo organe zikajya kugurishwa dore ko wajya kuri interineti we akajya muri Google akajya gukora ubushakashatsi yasanga muri iyi minsi no mu myaka ishize ikintu cyo kugurisha imibiri y'abantu cyangwa ingingo z'abantu cyangwa se no kugurisha abantu kugira ngo mu 2017 byarasohotse cyane ko muri Libya bagurisha abantu babirabura benshi bigaragara ko ari ikintu kibuze nk'isoko ritanga amafaranga menshi cyane ntago byantangaza rero ko leta ifite inzego zitwara mu buryo butubaha uburenganzira bwa kimwe muntu uburyo butubaha ubuzima bw'umuntu uburyo butubaha umuntu nk'umuntu mugenzi wawe ntibyantangaza ko aba basore barimo kwicwa barangiza bagasanga imirambo iraburamo ingingo runaka bakanasaba imiryango kubahamba batabaje kubigenzura ntibyantangaza hari abantu muri kira gihugu bakora icyo twakwita ngo traffic d'organe humain ni ukuvuga ngo bakora ubwo bucuruzi butemewe bwo kugurisha ingingo z'abantu ndacyari kuri hypothèse ariko leta y'u Rwanda ifite inshingano zo kutwereka ko twibeshye kuri iyo hypothèse kuko kugeza ubu ibimenyetso dufite turakurikije ibyabaye mu mateka niko tubibona ndumva ari icyo ngicyo nagira ngo mvuge kuri iyi ngingo irebana n'ubu bwicanyi ndetse na Cyuma Hassan Akaga yavuye nako menyesha abadukurikiye abatabashe kubyumva ikiganiro kiri kuri radio y'urumuri cyabaye umunsi ariko Cyuma Hassan byarangiye atashye amahoro ariko yatangaje ko ejo azasohora amakuru y'uko byamugendekeye amakuru y'imbaho y'uko byamugendekeye ndagira ngo nongere nge mubwire ko ari umuntu w'intwari ukora akazi keza cyane akazi abanyarwanda batazigira bibagirwa mu mateka yabo Jean Paul reka mbimenye aho ngaho urakoze
urakoze cyane ndeka ngaruke gato ku kintu cy'ubujura noneho wavuga guti baramurega ko yibye ibi n'ibi ni nabyo nahereye kare mvuga icyaha gikomeye ubundi ni iki wowe ushobora guhanisha uwibye televiziyo ukamuhanisha urupfu ubwo koko uba ufite ubwenge mu mutwe wawe uravuga uti icyo nguhaniye ni crime ni icyaha wakoze noneho wowe muri icyo gihano ukamuhanisha ikirenze icyo yakoze ubundi n'abantu kera bakoreshaga ibyo bindi bitaga iPhone 9 cyangwa se ijisho kurindi cyangwa Airplay bakoraga nyine ikiringanye n'icyo wabaga wakoze urumva ntabwo inaha hari uwo bitaga Jaja Kim wari yari umukomediye ariko bakoreshaga icyo kintu cy'ibihano cya ijisho kurindi niba waribye cyangwa se waratwaye imodoka y'umuntu warayigonze yarabwiraga ati okay muzana inyundo iyawe noneho aparitse hanze bakayihagarara ku mugaragaro bahondahonda bakayihondahonda nawe kugeza wa muntu nyine yumva yanezerewe ariko ibyo yari komedi ariko ya justice ya AI y'ijisho kurindi ariko ni nabyo baba banavuga ntabwo noneho iyo bavuze ijisho kurindi umuntu we bavanye mu ijisho noneho mukamuvanamo umwuka wose agapfa burunoya yenda bamuvanamo abiri cyangwa se niba ari iryinyo nyine nabo bakamukurira iryinyo ariko ntushobora kumbwira ko umuntu wibye televiziyo noneho uvuga uti igihano kigukwiriye ni urupfu niba nabyo aribyo kandi wibuke rero aho ngaho ari wowe cyangwa atabita mwibuke yuko icyo iyo presumption d'innocence mu Rwanda bavuga kuba ngo umuntu abarwa nk'umwere kugeza icyaha kimuhamye igihe umuntu adahari ngo atubwire ho ko icyo bamurega yagikoze niba atari yagiye kutirura ibye yendaye nawe yagiye kugarura ibye bari baramwibye twabwirwa n'icyo uyu munsi kuko kuvuga ngo umuntu yafashe televiziyo y'undi gusa cyangwa babonye avana televiziyo mu rugo rw'umuntu ashobora kuba avuga ati uriya muntu yaranyambuye ibihumbi 50 nanjye ndamutwara televiziyo ni urugero cyangwa se ndakora ikintu kuko ntazagira ubwo mbona ubutabera ntabwo mvuga ko ariko byagenze ndashaka kuvuga ko mu gihe cyose udafite izo fact ntushobora kwica uwo muntu uzatubwira ayo makuru yatumye akora ibyo ngibyo ushobora no gusanga yenda ari na justifiye ibyo ariko reka ne kubyitaho cyane urwo rupfu baho uwo muntu wibye televiziyo bakumva bo bari justifiye ngo bariho barashaka ordre ntabwo ariko bigenda utagiye no mu nkiko ngo umuntu bavuge bati icyo twabikoreye ni iki ngiki noneho bitume n'abandi batinya n'ubujura yenda ntabwo ibyo ari byo ariko si ibyo nshaka gutindaho leta y'u Rwanda noneho ngaruke kuri iyo ubwayo n'ubujura ikora ubujura ikora ni bwinshi cyane hari ubwawe ndi twavuze bwo muri Congo ari bwo kugenda biba ahantu mu baturage yewe no kwa Rwigara ndibuka biba za ferabeto mu inzu vraiment ndavuga ni leta yiba ferabeto y'umuntu z'umuntu leta iriba amaferabeto y'ubwubatsi abaze ni sabantu koko mumbabarire mumbwire niba ari bwo bukira buhere niba ari iki ibintu by'ubisobanura gute hari donc bashobora kwibara amabati
sampo ariko mumbabarire gato burya umuntu yagiye no hari umuntu ujya kwiba kubera ko akenye kandi atibye ari bupfi bigasaba ko yiba uwo ngo niwe wafata mu nkiko umucamanza aricara akabireba akavuga ati okay uyu muntu mu by'ukuri hari nk'amategeko atubahirijwe muhe ibyo kurya kugira ngo atazongera kwiba ibyo bikarangira ariko umuntu wiba ntaho ari indwara arwaye ibyo byo birarinze nako ngaho
none se
ikindi nagira ngo nongereho gatoyi nuko ibyo byaha mwari muvuze waruvuze Jean Paul njyewe icyo nakongeraho nuko byose biba ari bitekinikano baba babeshya kubera kuriya musore barashe bari babanje kugenda bavuga ngo yibye macadamia sinzi ni macadamia ibyo ari noneho famiye ikurikiranye
irage macadamia nange ntabwo mbizi
ngo ni igihingwa ngo abaturage bahinga ngo ntabwo nzi ibyo ari byo numvise ngo ni ibintu ngo abaturage bahinga ariko baragiye barabaza ese aho ngaho batuye abaturage ngo ni igihingwa bahinga benshi baragifite aho ngaho bari batuye hari uwo mwana bigeze bamufata yabyibye abaturage bose barahakana bene wabo w'uriya musore barakurikirana baragenda bagera no muri bibo barabakurikirana bati nimutubwire umwana wacu mwamujijije iki noneho bahimba ngo baje kubakoresha inama uwo murenge wabo baraza ba gitifu ba polisi biki baraza babakoresha inama ngo birakaje ibintu byacitse bababwira ukuntu uwo musore yari umujura yibye ibendera yibye igisasu ngo bamufatanye ngo n'igisasu ngo yakuye hehe baratondekanya ibintu donc n'ibintu bahimba bagakubitaho n'uwo musore bavuze ngo yibye ngo computer murumuna we yaravuze ati yo computer twayiguze niba ari muri 2003 kera cyane ati none computer imaze niba ari 2013 sorry ati twayiguze muri 2013 ati naho twayiguze ndahaza ati iyo ni gute batangira kuza kuvuga ngo iyo no ni ibintu bagenda bagahimbahimba bagakubitaho bagenda bamaze gutekinika ibyo bagiye kubeshyera uwo muntu bagiye gufata kuko bamaze kurangiza ko bagiye kumwica nicyo rangira ngo nongereho murakoze
ibyo bintu
narabyo bivuze kuri macadamia ne gato ya mise nkora ubushakashatsi bwihuse butari umbwa Tom Ndahiro ni igihingwa gikurwamo amavuta bakunze gukoresha mu bintu bya cosmetic ibintu donc by'umubiri kandi akoreshwa cyane mu bintu bya massage ngo akaba ari efficace akora neza cyane ku byo afasha abantu bafite ibyo bibazo nyine mu ngingo cyangwa se ku mubiri ubwo rero ni igihingwa bigaragara ko kitaboneka cyane ubwo rero nkurikije ibyo ngibyo ubwo cyaba ari igihingwa gihenda cyane gifite amafaranga menshi ariyo mpamvu wenda ubona leta inabyinjiramo kugira ngo ibashe kubikora
ariko nibyo ibyo bya macadamia bavuga ko ni igihingwa aba baturage babihingiye nta muturage wigeze ujya kurega ko uwo mwana yamwibye ahubwo abo ngo bari babareganye bari bavuze
bibanye none yenda leta yo yaba ari bwitwaze yakoze kuko igihingwa nubwo wakiba ubwo ibyo ari byose niba wafatanywe igihanga harimo kugisubiza harimo za fine harimo nibindi ibyo ni nkuko tabitavuga gute ni bitekinika tugiye kujya muri logique twaba tugiye kuyoba tugiye kujya muri logique yo kumva ko hari n'icyaha gikwiriye kiriya gihano cyangwa yaba yakoze twaba tugiye kulegitimiza biriya bintu bya nta bujura na bukeya bukwiriye guhanishwa igihano cy'urupfu nta violence irimo na robbery ni icyaha kirimo ubujura ariko bukoresheje intwaro bukozwe ku ngufu ushobora kuza ukambura umuntu yenda ukabana mushikuza n'urutugu rugahabuka cyangwa se izindi nzira zose ariko nabyo ibyo nabyo bifite ibihano byabyo sinzi ko twajya kuvuga ngo yibye ikintu ni urwitwazo bashatse yewe nanjye nanze kwirinda no kubivuga ko narabyumvise bavuga ko ngo niyo fakture ngo baravuga ngo nazane fakture y'imyaka 10 hari umuntu ukiba ugifite fakture y'imyaka 10 ni ibintu bigaragara ko
ariko we yarayifite ayiberetse barayanga
ngaho
ya yiberetse barayanganye ko bari baje bamaze kudesida ko bagomba kumutwara kujya kumwica
gahunda yari yo kumwica ibyo bamwiciraga nibyo tutarashobora kumenya icyo tuzi icyo nuko kuri
no kujya kumuca ibyo byose mwavuze ngo bajye kubigurisha ari kindi
nabyo birashoboka ariko biranashoboka ko babi ari ibintu bibiri nuko ntabwo ushobora gusobanukirwa impamvu ubwicanyi bukorwa kuri uriya rwego kandi ingaruka zabyo ni mbi cyane niyo mpamvu ushyira ngo dukore transition ngo uhereho yenda ashyire ugifite n'ijambo nyuma y'ibyo bitekerezo rutanze kuri ubwicanyi hari ikintu kimwe ubutegetsi bukora bugasa nk'aho wagira ngo iyo bwicaye mu kintu baba bameze nk'abantu bari mu box runaka cyangwa bubble bakaba nk'aho batekereza hari ko bazatura nk'umusozi ndagira ngo dufite dukora transition cyangwa se tujya kuri kiriya kibazo cyo muri Chad cyabaye muri Chad uyu munsi bagira ngo mbanze mbwire abakunzi ba radio iteme ko amakuru ndimo ngenda mbona uyu munsi nyuma yaho inkuru yabereye kimomo yuko ubutegetsi bwa Chad na koko president Idriss Deby yapfuye amakuru batubwira ko yapfuye uyu munsi cyangwa se kuri 16 atari bwo yarashwe akaza gupfa nyuma y'igihe runaka ntabwo amakuru ariko az ubu cyangwa se ko yakomeje kuvugwa n'abanaliste baravuga ko atari byo amakuru afite credibility cyangwa se yenda nanda zanyumuzanya aremeza ko yapfuye hashize nako yapfuye icyo gihe bakimurasa ahubwo bagiraga ngo barebe uburyo babitangaza bamaze gutegura n'uburyo azasimburwa ibyo rero ngo nibyo byatumye batabitangariza igihe yapfiriye ariko baravuga ko atapfuye icyo gihe ndagira ngo nibutse abadukurikiye kandi yuko Idriss Deby ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane nibwo yaramaze gutora nawe ubwe yitoye cyangwa se igihugu cyo cyari kiri mu matora aho yasabaga manda ya gatandatu s'il vous plaît amaze imyaka 30 kuzamura ibyo nabivuze ngitangira sindi bisubiramo ni ntabwo ari we wa mbere turabizi abantu benshi bagiye bava ku butegetsi bamaze igihe kingana gutyo abenshi bagiye bavaho nabi abandi yenda bakabupfiraho ariko igihugu byabo buri gihe bigira ingaruka zidasanzwe ashire kamana aragira ngo tujye kuri ikibazo cya Idriss Deby. Idriss Deby ntabwo turi abanyacade ariko turi abanyafurika imyitwarire ye cyangwa se kugundira ubutegetsi ndabizi ko yari n'inshuti ya hafi ya Kagame ndetse cyane cyane intumwa ye yitwa Moussa Faki ndagira ngo mu isesengura wakoze hari ikintu kimwe abanyarwanda cyangwa se leta y'u Rwanda ni nayo mvuga kubera ko ari icyo gihugu cyacu ari nabwo butegetsi turwanya ingaruka ziri mu gutinda ku butegetsi no kubupfiraho muri buriya buryo kuki leta y'u Rwanda binabaye na ngombwa yenda n'abasirikare bagakoresha inama bakamuhamagara akamubwira ati nyakubahwa perezida wa repubulika ibintu igihugu aho cyavuye ni kure ibintu ntabwo dushobora gukomeza kubigenza gutya kuko ejo n'ejo bundi natwe byatubaho ahubwo reka twiteganyirize kuko aho byabaye hose ntabwo byigeze bitanga umusaruro nta nubwo byigeze bigira ingaruka nziza habe muri biriya bihugu byose bya Egypte, Libya, Zaire n'ahandi noneho ukora igikwiriye dushake transition nziza tuganire nabo turwana nabo tushaka amahoro y'igihugu ariko no contraire ahubwo niko kuri mu Rwanda ubukana burakomeje bari kuma barwanya ubutegetsi barica abantu ntitwavugaga ku muhanda ku manywa y'ihangu barajya no munoneho basigaye bajya n'abantu babahunze mu nzu babashyize muri covid bakabakuramo bakajya kubica nakunze umunyamakuru wavuze ati umuntu akugiye Hassan avaze umusore ati turavuga iki ku butegetsi aravuga ati jyewe ndagira ngo ntange ubutumwa kuri buyobozi bwa polisi kuri Kabera iyo ari kuvuga ngo covid abantu bavuye amategeko ya covid muramuhamagara mukamubona akavuga ati bari bishe amategeko ya covid barenze ku mabwiriza ya covid atari n'amategeko akabita bakabasa ibisobanuro ariko igihe ubuzima bw'umuntu buri yandaje cyangwa umuntu yapfuye muramuhamagara mukavuga ngo twamuhamagaye turamubura yanze kugira icyo atanga kubera ko badaha valeur uburenganzira bwa muntu iyo leta idashobora kwigira ku mateka y'ahandi idashobora kureka avuga ati ntabwo tuzabaye niki nta muntu wari ukomeye kuruta premier ministre wa Ethiopia ariko bose bagiye bavuga bati ibintu ntabwo ari ibintu bihoraho tugomba guhindura umuvuno ashire wowe biriya bintu ndagira ngo utange ubutumwa cyangwa se usesengure ukore na assessment ku banyarwanda na leta y'u Rwanda cyane niyo tubwira ubabwire ko ibi bintu atari bishyashya ibyo barimo gukora hari ahandi henshi byabaye ikimenyimenyi uriho ku nshuti zabo za hafi n'ejo bundi bishobora kubageraho kandi ingaruka ziba zimwe igihe cyose ndagira ngo ashire nguhe ijambo ngusubize ijambo turaza kugaruka mu kanya kuri mugenzi wacu utabita nawe umaze gutangira ibitekerezo byawe
yego urakoze cyane Jean Paul kuri icyo kibazo ikibazo nibwira yuko no mu minsi iri imbere kuri Raditeme tuzafata ubwanya tugashaka abantu babyigiye bakaza kubituganiriza kugira ngo dukomeze dukore ubukangurambaga bwo kwigisha abaturage mu by'ukuri umuntu aba umutegetsi yabanje kuba n'umuntu yaravutse nk'abantu ariko hari ibintu umuntu anyuramo hari imiterere y'umuntu ituma ushobora kuvuga uti uyu muntu kamere ye ni iyihe nabuze ijambo nabikoresha mu kinyarwanda ariko mu gifaransa byita ngo profil psychologique ukareba umuntu uko ameze n'ibyo yanyuzemo n'amateka ye n'imiterere ye ukavuga uti uyu muntu ageze aha n'aha yakwitwara uko nuko ibi kandi ni ingenzi ko abantu bazagerayo bakabyumva bakanabyitaho kugira ngo no mu gutekereza uko twazubaka u Rwanda rwiza ruboneye abanyarwanda bose abantu bazamenye kwirinda abantu bashobora kuza bakamera nk'abategetsi twagize bitwaye nabi. Muri ibyo byose rero hazamo ikintu cyo gukunda ubutegetsi. Kandi gukunda ubutegetsi ni ugukunda mbese no kugira imbaraga, kumva ko abantu bari hejuru, kumva ko ari wowe uyobora ibintu byose. Yewe njya mbyumva na hamwe babyita ngo urikize igenza, ni ukuvuga ngo udahari ibintu byose byatumbagira byapfa. Ubwo rero hakazamo ikintu cyo kubyoherwa cyane n'ubutegetsi, kandi ibyo biza no muri kamere muntu akenshi. Mu gifaransa ndumva babyita ngo ivresse du pouvoir, ukagera ku butegetsi ukaryoherwa kugera n'aho bugusindisha, kandi iyo bugusindishije birangira nabi. Iyo bitarangiye ugiye muri prison birangira wirukanse, iyo ugize amahirwe utagira amahirwe ukarangira ubuze ubuzima bwawe. Ariko n'ikirenzeho ni uko n'abawe babura ubuzima bwabo, n'abakoranaga nawe babura ubuzima bwabo. Ari naho nshaka nari nakibagiwe akantu kubwira abanyarwanda, ariko abanyarwanda bo ndababwira kugira ngo icyo kintu bakimenye bajye bahora kibuka. Abantu bakorera iriya RIB na ziriya nzego zishinzwe umutekano ariko zibahohotera, ndagira ngo aba bantu niba banatwumva bamenye ko barazwi, dore biranditse kuri za interinete, amazina yabo aranditse. Hari igihe kizagera bakabazwa imyitwarire yabo muri ubu buhemu bukorerwa abanyarwanda. Bo ako karagaciyemo ka parenthese. Ubwo nkaba ngira ngo nganishe noneho ngo kubera iyo kamere muntu ishobora gutuma yageraho atsikamira abandi kubera imiterere ye, niyo mpamvu ibihugu byose byateye imbere, byose byaba bishingiye ku bwami bushingiye ku itegeko nshinga cyangwa se ku mahame ya Repubulika, bashyizeho ikintu nakwita ngo constitution, itegeko nshinga, aricyo wakwita ngo igihango hagati y'abaturage n'ababayobora. Ndetse ugasanga barimakaza cyane ikintu cy'uko inzego z'ubutegetsi zigenga, ibyo bita ngo separation de pouvoir. Ibi rero nibyo bituma umuntu adashobora kuza, niyo yaba afite iyo kamere, nibyo bituma umuntu adashobora kuza ngo yikorere ibyo yishakiye, kubera ko amategeko araza agatuma imyitwarire ye itagira ingaruka zikomeye ku baturage. Ndetse kubera ko haba hari na demokarasi, igihe cy'itora kigeze abaturage baba baramaze kubona umuntu ikintu bakora n'iki, ntabwo bongera kumutora. Urugero natanga rwa hafi cyane ni ejo bundi mu gihugu cya mbere bavuga ngo gifite demokarasi, koko kirayifite. Kuko ngira ngo mwabonye perezida uriho Trump, hari ibyo yakoze byiza ariko n'ibyo yakoze bibi byagiye bivugwa cyane mu makuru, bikagera aho abaturage bagera aho bamwanga, bakamwanga rwose. Nawe abonye ko bimukomeranye ashaka no guteranya abaturage. Ibyo iyo ni strategy y'umuntu ushaka kuguma ku butegetsi cyane cyangwa ushaka kubufata, buri gihe ari yanaje agacama abaturage ibice. Trump rero yaciyemo abaturage ibice, anababwira rwose ko bagomba kubaho ku itegeko nshinga n'ingoro y'inteko iriya hajya bayita Maison Blanche, hari ya perezida bari bati babyubahuke. Ni Sena Jean Paul, ni Sena cyangwa ni Maison Blanche muri
Capitole? Ni Capitole.
Ati muhubahuke
y'abadepite n'abasenateri.
Ni nk'ingoro, ni nk'inteko y'intumwa za rubanda,
ni nk'inteko
ushaka. Ariko ikintu cyabaye, amategeko ari mu itegeko nshinga afite ibyo yagenye ku bantu bashobora kwitwara uko nguko, ni naho tuvuga ngo hari demokarasi. Kuvuga ngo hari demokarasi ntibivuze ko hari abantu, ngo hatari abantu babi cyangwa hatari abanyagitugu cyangwa nta bwicanyi buhari. Aye nabo nshaka kubwira bari abanyarwanda, Louise mushiki wabo reka bari mperaho wigize mu bunyapolitike kandi atanayizi, yavuze ngo no muri Amerika abantu barapfa, ntabwo tunenga ko abantu bapfuye, tunenga ahubwo uburyo inzego zitwara iyo umuntu apfuye. Icyo amategeko ateganya mu kugira ngo habeho ubutabera n'indishyi z'akababaro ku muntu wapfuye, muri iki gihugu cyitwa Amerika byarabaye. Ndibutsa uwo Louise mushiki wabo ko mu Rwanda ibyo bintu tutarabibona, nguwo Rwigara bishe bamuhoye ubusa, bamwambura ibye, na n'ubu ngubu ntarabona ubutabera, nta nubwo izo ndishyi z'akababaro zari zatangwa. Urumva ko ni ibintu bitandukanye cyane, nta no kubigereranya. Uwabigereranya aba ari umuswa cyangwa se aba ari umuntu w'umubeshyi kabuhariwe. Ubwo rero nkomeje, hari abantu bagiye batsinda ku butegetsi mu mateka, ariko ugasanga abenshi baragumagaho bashaka kwikubira ubukungu bwose no gukomeza kugira izo mbaraga zo kuyobora abantu. Ariko hari n'ahandi abantu bagiye batinda ku butegetsi ko ntago twanenga gusa ngo gutinda ku butegetsi tugomba no kureba ingaruka zabyo ariko ubwo ndahera ku rugero wenda rwa Nyerere mu karere k'u Rwanda mu karere k'Ibiyaga Bigari cyangwa se nge no mu Burayi reka mvuge Charles de Gaulle na abantu batinze ku butegetsi ariko batinze ku butegetsi barimo kubaka icyo twakita ngo nation cyangwa se societe z'ibihugu byabo ibyo bita ngo les bâtisseurs de nation ibyo ngibyo byagiye bibaho abantu bagatsinda ku butegetsi kandi ugasanga bavuyeho wenda utavuga ngo bakoze ijana ku ijana ariko baragiriye neza baragiriye akamaro ibihugu byabo hari ariko ntibivuze ko umuntu wese agomba gutsinda ku butegetsi kugira ngo yubake igihugu cyoya kuko Mandela we yari afite ubushobozi bwo kwiyamamaza manda yishakiye mu isi ikabura icyo uvuga ariko Mandela yaraje niba nibuka yakoze manda imwe ahita arekera aho ngaho aremera hajyaho abandi kuva icyo gihe ubona ko mu gihugu cya Afrique du Sud Afrika y'Epfo uwo muco wo kubaha manda wo kumva ko abantu bagomba gusimurana ku butegetsi uwo muco waraje kandi urimakajwe cyane ariho rero ngiye kugaruka kubatinda ku butegetsi kandi bagirira nabi abaturage kuko abo barahari harimo na Kagame reka tubivuge Perezida Kagame agirira nabi abaturage inzego ashinzwe gukoresha kugira ngo zikore neza zisubize ibibazo by'abaturage ahubwo zikora ziteza abaturage ibibazo ingaruka rero ingaruka turunyeretse zishingire ku by'amateka yagiye atwereka reka dufate umugabo Hosni Mubarak wari unashyigikiwe n'ibihugu bikomeye harimo Israheli na Itazi na Amerika Hosni Mubarak abaturage bagezeho barahaguruka bati turabyanze akira indege mu kirere akira abasirikare mu muhanda ariko abaturage baramaze guhaguruka bavuze bati birarangiye yahise avaho aranafatwa ajyanwa mu nkiko araburanishwa kugeza aho yaje no kubura ubuzima bwe dufate umugabo witwa ngo Ben Ali wahoze ayoboye Tunisia Ben Ali muri Tunisia yayiyoboraga nk'uko ubona Kagame ayobora u Rwanda abantu batisanzuye abantu bajya gucuruza kugira ngo babashe kubaho babatisha utwa polisi bambore cyangwa ibice cyangwa se ibakubita kugeza aho umwana w'umunyeshuri Mohamed Bouazizi niba nibuka izina rye yageze aho akitwika mu buryo bwo kuvuga ati aho kugira ngo nkomeze imbe uko ngo kureka nitwike niyahure igihugu cyose kirahaguruka Ben Ali akizwa n'amaguru twafata n'abandi nka ba Bokassa ba Kadhafi n'abandi benshi na ba Mobutu mu karere kacu na Idi Amin Dada abo bose n'abantu bakoreraga n'abaturage kandi batinda ku butegetsi ariko byarangiye bose bakizwa n'amaguru abandi harimo bafashwe baricwa nka Kadhafi ibi rero nkaba nshaka gutanga ariko se tuzajya tubagira inama nta nubwo batwumva ariko reka dupfe kubikora kugira ngo batazajya bavuga ko tubanenga nta nama tubagira ibi bintu biragaragara ko mu Rwanda abaturage batishimye benshi cyane batishimye biragaragara yuko nyuma y'uko abaturage batishima leta iyobowe na FPR ya Perezida Kagame nta kintu na kimwe ikora kugira ngo ihindure ibyo bikorwa ihindure umwuka uri mu baturage hanyuma abantu bagire ituze bagire n'amahoro nta kindi kintu abanyarwanda basaba biragaragara ko hari umugambi wo gukomeza guhohotera abantu kubakubita inyundo mbese kubahoza mu gihirahiro kubashyira mu gitugu ndengakamere kugira ngo wumve kuzaguma ku butegetsi abantu bagutinye nta muntu gukoraho umunsi ubwoba bwashize ubwoba buzajya nibwo Kagame azamenya ubwoba icyo ari cyo kuko bujya no kugira ngo uyobore abantu b'abanyamahoro ubusanzwe wenda basaba wenda kuba shyiraho ka discipline ukabaha ibyo kurya ubundi ukababeshaho mu mahoro abantu nk'abo ngo bibafashe ukabayoborana ubwoba ubashyiraho igitugu ko umuntu ukoresha igitugu aba ari umunyabwoba abatinya ko abaturage bazamucalenjinga bazamubaza ibibazo abatinya ko izo nzego zamubwira ati uratinze ibi byarakunaniye agahitamo gukoresha ubwoba kugira ngo hatazagira ikintu bamubaza ariko ubwoba iyo bumaze gushira ni nayo mpamvu ubutegetsi bwose n'izi ngero dutanze ni abantu bashingiye ubutegetsi bwabo mu guteza abantu ubwoba ibyo rero ni ubuswa bukomeye cyane kuko iyo ubwoba bushize nta kindi kintu bushobora gukora cyabasubiza inyuma niyo waza n'amasasu angana te abaturage bose bamaze guhaguruka ntibasubira inyuma inama rero nagira kandi n'umuti ni ukumenya ubwo ndabibwira Perezida Kagame ariko mubibwire n'abumva bashaka kuzamusimbura ni ukumenya kuyobora kuko umuyobozi mwiza nta nubwo ategeka arayobora kuyobora ni ugusa ni ugutuma abantu uyoboye bakora inshingano zabo bazikora neza abaturage bakabaho neza bahohoterwa inzego zikabarenganura nibyo bita kuyobora gutegeka nibyo ngibyo nyine bakagame bakora ibi bintu rero umuti wabyo kuri Kagame nuko bihagarara kakanya ariko ibyo mbivuze mfite icyizere kingana na 0% cyuko byashoboka ariko wenda ku bande bazagerageza umuti nuko ngo ngiye kuyobora nduwahe itegeko nshinga ariko nkore ibishoboka byose nsige umurage nk'uwo Mandela yasize ndetse wenda no muri Botswana naho Jean Paul cyangwa atabitasize ko mubikurikirana ariko muri Botswana nta muntu urenza manda ahubwo baranabyanga bishatse hari umuperezidansi wigeze kuyobora nibagiye amazi na ye bamusaba rwose ko yakomeza kuyakoraga imirimo ye neza arabyanga yanga kurenza manda avaho aragenda ibyo rero ntako bisa nuko umenya rero ko aba bategetsi cyangwa aba bayobozi reka mbita abayobozi n'iyo zina riboneye bagomba kuyobora basiga umurage mu gihugu cyabo kugira ngo n'abazabakurikira generasiyo zizabakurikira nazo zize zishingira kuri uwo murage maze abantu bagende bakosora bikosora kandi bayobora neza igihugu kugeza kijemo umudendezo n'iterambere rigera ku bantu bose igihugu cyageze aho ngaho ntako bisa kuko naha mu mahanga turi ntagaruka ibintu byose bigena neza ku ijana ariko hari amahoro umuturage ibyibanze arabihaga kugira ngo abeho kandi n'abayobozi bakayobora neza igihe cyabo cyagera bakavaho niyo kitageze bemera ibivuye mu matora bakabyubahiriza nibyo rero twifuriza u Rwanda ni nayo mpamvu tuzahozaho duhanganye n'iyi leta ya Kagame mpaka ntabwo tuzigiye duhagarika kugeza ibyo bintu twabonye mu mahanga ibyo bintu twifuriza abanyarwanda bose kandi dukeka ko abanyarwanda nta nubwo dukeka tuzi neza ko abanyarwanda babimerita bakwiye kubaho uko nguko tuzashirwa tubigezeho ubwo rero nabangarukiye aho ngaho Jean Paul
murakoze cyane Ashire ubwo na mugenzi wacu ntabwo ndi bumu ndagira gusa ngo dukore commentaire ngo ufite unasoza n'ikiganiro Tabita Ashire yagiye atanga ingero nyinshi cyane kandi akora analyse iri yaguye kuri iki kibazo kandi sinzi ko bazabyumva nk'uko nawe ubwo byivugiye ati ikizere mfite ni zero ni ubusa ariko mu by'ukuri ibyo avuze aramutse babishingiyeho ubwabyo bavuga batari kurekana natwe twisuzume ariko noneho reka nkugaruke ku kibazo cy'u Rwanda by'umwihariko Kagame ni perezida wa Repubulika ya gatatu je pense iya mbere iya nyuma y'ubwami ibintu bari ko giye amateka yange ndashobora kwapfuye yashiraza kudufasha ariko nawe sinzi ko ari cyane ushaje gikomeye cyane we yenda ariko ubwo atari umuvantara yenda bishobora ko yaba ari byo zikundusha nagira ngo kuri icyo
oya ndumuvantara nta nubwo ndumusatsi ndumuvantara
wowe ariko uri umuvantara mu kiciro cya kabiri kubera ko nawe ubu ngubu ni wowe umuvantara ariko nagira ngo mbaze Tabita kuko Kagame nawe ibyo byose tunashingiye tunahereye no ku Rwanda ubwaho duhereye ku Rwanda ubwaho ari kuri Kayibanda ari kuri Habyarimana eske uwe kuki atashobora no kuvuga ati reka nigire no kubambanjirije
Kagame ntabwo yiga ntacyo yiga mwigeze kuvuga hari wigeze kuvuga ngo cyarenge kuvuga ndakibagiwe iyo ntekereje Kagame ibintu byose biva mu mutwe iyo ntekereje ukuntu kiriya gihugu abaturage babafata no reka mbabwire dufite ikibazo abanyarwanda
urashaka kuvuga profil psychologique imiterere y'umuntu
oya ntabwo aricyo narengiye kuvuga uretse kiragaru
ariko ndagira ngo ugaruke no kuri icyo kintu utaza kukibagiwa icyo kibazo cyanjye cyane cyane ku bijyanye ari Kayibanda urebe ko nawe yari yongeje Habyarimana nawe nuko ariko bagiye bamara igihe cy'imyaka bagenerwa n'itegeko nshinga bakajya barenze wacu niba namwita wacu so wacu ariko yenda w'u Rwanda muri iki gihe nawe uyoboye u Rwanda iki gihe nawe niko byagenze njyewe nashaka gusa ko nawe ujya muri donc nubwo ikibazo igisubizo turakizi ariko niki gishobora gutuma afunga amaso agahuma amaso ku buryo adashobora kuvuga ati ariko Kayibanda Habyarimana Mubaraka, Mobutu, Muammar Gaddafi, abantu bose bari bakomeye cyane ndetse bafite na za resources kumurusha. Kuki ibyo tabivuga ati harya jyewe nzaba ntandukanye n'abandi gute impamvu nashyize izihe safeguard nashyize igare defuziye nishobora gutuma uko byabagendekeye jyewe atari ko bizangendekera donc ni muri iyo sense nabazaga ikibazo cyane genda byagufasha no kwibuka nabyo nawe watekerezaga
ikibazo icyo kibazo nta none se we arakingiye koko abanyarwanda ni iki gituma tutigira ku mateka igihugu cyaciye muri genocide kigira ubwicanyi bw'indengakamere ariko ntabwo bigeze aba izingirwa abayobozi izingirwa abategetsi ntabwo zigeze zigira kuri ibyo byose byabaye kuko izo mfu inyinshi ni nabo babikoze ariko ntibanavuga bati dore twinjiye mu gihugu kirimo imirambo abanyarwanda barashize noneho kubera ko twakoze aya marorerwa ndabyibutse icyo nashaka kuvuga sinzi wari wavuze ati abayobozi abategetsi bamwe ko baba bashaka kuguma ku butegetsi kubera marorerwa baba barakoze ese niba ubushaka kuguma ku butegetsi kubera nayo marorerwa baba barakoze kuki udakorera neza abaturage ni gute ubushaka kuzaguma ku butegetsi aho kugira ngo ukorere neza abaturage ahubwo ukabatoteza kurusha ukabateza ubwoba ntabwo mbyumva niba ubushaka kuguma kuri ubwo butegetsi wagombye no gukorera ibyiza abaturage kugira ngo aba baturage bakwishimire banakomeze bagutore ureke kwitora nk'uko bariya bitora ngo aha ngo batowe ijana ku ijana
abamo ikintu cya paranoia buri itagira ngo guciye mu ijambo ntanari guciye ibyo ni ukubera ko ubundi guverinema ubusanzwe niba ari ubutegetsi bushingiye ku baturage hagomba kuba za election n'ibindi ariko iyo ubizi neza ko constitution ubusanzwe ibiguha limite runaka kandi ukaba ubizi ko ntabwo ushobora gukora constitution uvuga ngo nzabaho ubuziraherezo wakora neza wakora nabi wakora ibigize abaturage izo mpapuro zitugenga ugomba kuzahira noneho kubera paranoia yuko atekereza ko mu bandi bari kumwe bashobora kuba aribo bazaba abategetsi inyuma ye icyo gihe buriya kenshi uzabarebe bose babanza kudoda itegeko nshinga n'amategeko ye mu gihugu kugira ngo abaproteje kuko baba bazi ko bazahonyora rya tegeko nshinga ariyo kontra afitanye n'igihugu n'abaturage ibyo bintu byo ndabizi neza ko impamvu babikora nk'uko bivuga nawe ukavuga uti yenda yagira neza abaturage yenda bakamara igihe ariko atanabica ariko urabizi ko iyo elema yo guhindura yo gushaka kugumaho burundu utari umwami ntabwo ikunda kubera ko barakoze constitution babwira ngo muzamara imyaka icumi maximum cyangwa se cumi n'irindwi ya Kagame yari cumi n'ine yongereye niyo yakoze ataratorwa nubwo ntabwo yigeze atorwa ariko icyo buriya ntabwo bishoboka abavuga ati ubu ngubu bagiye kunyambura constitution yavuga ko igihe cyanjye kigeze reka ntangire ndi dode kandi akaba azi ko hari abandi bantu bitari bunezeze
ukabakikorera ibiseke bati constitution igomba guhinduka n'abaturage babyisabye
ariko sabita utaranasubira n'ijambo reka nze nkubwire ikintu kimwe hari mu byo wavugaga ku u Rwanda niba hari perezida w'umutwe washire kandi yenda tunasoza mwese ndaza kwa n'umwanya mugire ariko komateri yenda zisoza mu kanya niba hari perezida w'umutwe nabivuze kenshi nabivuganye n'abandi ku bindi biganiro bagiye dukora wanyuma ku isi ibyo wavugaga Kagame yari kubishobora iyo yitwara neza umugani wawe ntiyica abantu kuri ka y'u Rwanda iyo senario wavugaga tabita yarashobokaga kubera ko ni igihugu cyari kibaye kibonetse FPR yafashe nyuma y'amaraso atagira uko angana abantu bari ku butegetsi cyane cyane abahutu mbivuze muri aya magambo bari bafite ipfunwe kubera ibintu byari bimaze kuba mu gihugu amaso yabo biba ku maso bahari bareba nk'ubutegetsi bwabari kandi noneho barangize bwa butegetsi bugahunga buriya bwa Kambanda n'abandi babubanjirije bose bakajya muri Congo noneho bagasigaye bibaza akavuga bati bari baratubwiye ko inkotanyi zishobora gutsinda none ziratsinze ibintu byose byabaye muri basa n'abakangutse Kagame yarafite opportunité na FPR yo kuvuga ati njyewe sinzica gusa akagarantisa abantu ko atazica abantu ibyabaye byose akabigira amateka nk'uko yabikoraga yewe yarera nabitangiye kujya mfunga ngo arafungura intera hamwe n'abandi nawe akavuga ati echange nzabona nuko nzaguma ku butegetsi kuko nubundi yarakoresheje ikintu cyo gukanga ba amahanga n'abanyarwanda babwira ati ngiye mwapfa ibyo ku Rwanda rwose ndagira nkugarukire ko ku Rwanda iyo scenario bavugaga yo kuvuga ati mbu munyamahoro ndakurahiye ko FPR kuzaguma ku butegetsi imyaka n'imyaniko komeza tabita ubwo turiho tunasoza n'ikiganiro
ibyo uvuze nibyo iyo baza bakitwara neza nyine ariko binjiye bica barica batera abantu ubwoba igihugu cyose umugani wawe baraje batera ubwoba abahutu bati mwe muri abajenoside umuhutu uvuze ati ceceka we warishe umwana yavuga ati saba imbabazi za bene wanyu bakoze ibyaha abatera ubwoba muri ubwo bwoko bw'abahutu noneho agahora yumvisha abatutsi nabo ko ari we wabarokoye ni jyewe gitangaza ni jyewe wabarokoye ni jyewe wahagaritse jenoside mukomeze mupfukame mumpfukamire noneho ntabwo byatinze nabo atangira kubirara muretse ko buriya nabo ngo yatangiye no kubica kinjira ariko nta wigeze abimenya kuko ngo baraje bakirangiza iriya jenoside ikirangira buriya ngo n'abacika cumi babirayemo barabica kuko inda zabo nizo bashyize imbere ikindi kintu icyo ari cyo cyose nta cy'umuntu uwo ari we wese yaba umuti wa mututsi yarababwiye igihugu rero cyabayemo buriya bwicanyi bungana kuriya bari bafite opportunity yo kugira ngo bakibungabunge bunga abanyarwanda iyo izo chance barazibonye ariko ntazo bakoresheje rero wambajije uti ese harya ko murebe ukuntu Habyarimana yarangije ubuzima ko twabonye uburyo Kayibanda yarangije ubuzima ko twabonye n'abandi ba perezida ashire yabavuze benshi cyane barimo n'uyu wo muri Chad uyu nguyu wapfuye ejo bundi Idriss Deby hakabamo bari abamubutu hakabamo na ba Kadafi n'abandi nkabo harya ubu Kagame we yumva ari igitangaza kirusha abandi bakoze yewe njye mbona nta n'uwageze aha Kagame Shorogrete niba ari uko ari uwakurikirana ibyo akora tubikurikiranira hafi na munyagitugu yewe numva nari nabona nka Kagame nta mwicanyi nta mu perezida yewe nari numva n'abandi barisha abo bose ariko yewe ntawe ndabona wari wageza aha Kagame nukuri mumbabarire nuko mbyumva ni nako mbyemera ariko rero ndagira ngo mubwire ko aza niba naba sinzi navuga nti niba nabo uko barangije ubuzima batwari tumaze kuvuga wazarangiza ubuzima bwe nabi cyane sinzi uko nabi mvuga uko ariko azarangiza ubuzima nabi cyane kuko ikibabaje we ashobora no kuburangizanya n'umuryango we wose natitonda ngo arebe neza niba n'abandi aba perezida bagiye bapfa imiryango yabo ikarokoka kubera iki kuko hari ukuntu abagore babo abana babo batigeze bijandika mu bwicanyi ariko ikintu giteye ubwoba nuko umuryango hafi wa wose ntabwo mvuze ko ari wose hafi wa wose wa Kagame wijanditse mu bwicanyi mu mabi bagiye bakorera abana b'abanyarwanda ari umugore we yagiye nawe yatoteje abantu yewe biranazwi yuko ari we wishuriye mwana w'umukobwa witwa Alexia n'abandi uriya mwana we w'umukobwa Ange Kagame yijanditse mu bwicanyi mwitoteza abana b'abahungu nibo ntarumva Imana izabafashe vrema abo barokoke kuko ubuzima bw'abantu bwagombye kuba ubuzima bwatozi umuntu wese akazabazwa icyo yakoze umuntu ntarebe ngo kubera ko Kagame yisha abantu ngo n'umuryango wese ugomba gupfa oya bari abana barakuze niba abana be batarabikoze bakwiriye kudakorwaho ariko wakoze wese wagize ufite amaraso y'abanyarwanda mu biganza muri ya muryango nabariya bose abo bose turi kumva abo basirikari abo biyambika ngo ibintu bya civile bakajya gutoteza abanyarwanda aribo bari bagiye kwica Cyuma Hassan nongere nange mushimire uriya munyamakuru vrema wahagurutse wavuze ati mvuye muri prison ariko ntabwo binciye intege icyo nemeye icyo mparanira komeza kureberera abadafite kivurira abadafite ijwi kandi arimo arabikora neza reka rero tumushinganisha ahubwo kuko ababicanyi iyo bagutangiye ntabwo baguha amahoro baruhuka bakwambuye ubuzima ubu ngubu tumaze kubibona ariko turashinganisha uyu munyamakuru Cyuma Hassan avuye muri prison arimo arakora akazi ke neza mwabagome mwe ni mu muha amahoro ntabwo ari we wenyine abo twashinganisha ni benshi turashinganisha Derine reka nongere nshinganisha Derine Rwigara madamu wa Rwigara bariho barimo babuza amahoro uyu mudamu baramwiciye baramusahura nta kintu kibi kibaho batamukoreye we n'umuryango we none n'ubu bongeye bamutangiye ngo baramwohereza convocation yakoze iki muragira ngo mujye kumwicira kumuningiraho ngaho muri ribu muri icyo kizu mubagiramo abanyarwanda nicyo mushaka kumujyanamo ngo mujye kumukoreramo cyangwa mumukuremo mumurigise mumujyane muri izo prison zanyu muri uko kuzimu kwanyu mujyana mwabana b'abanyarwanda mukajya kubiciramo dore ko ngo bagenda babafunze ibitambaro ukajya bakakujyana ntuzamenye iyo wari uri bakagutoteza bakagutorutira ukazavamo utazi iyo wari uri uwakujyanyemo ntabwo ari ugukuramo uwakwambitse igitambaro si ukigukuraho kubera iki kubera ko bazi yuko ntabwo ari kera mwabicanye mwe ibi bintu muri gukora bizabagaruka nabo barabizi dore ko iyo bagiye gutoteza abanyarwanda barabanza bagahisha amazina yabo bagakuraho iyo bazi ko bari bubabone bagakuraho amazina kugira ngo utazamumenya ariko hari uwambwiye ati simenye amazina yabo ariko amasura mwe narayabonye ndayazi nuwanjyana mu gicuku mpumirije nabamenya reka mbabwire ko mwibaza ko mukora ibintu mu gicuku mwabonye ukuntu uriya mwana bamaze kumwica ndamugaruka w'uyu musore barashe bakajya birukana abaturage ngo uwaje kumurasa ibyo nibyo bivugiye haje abamutwaye abo basirikari bamutwaye nta nubwo ari nabo bamurashe uwaje kumurasa cyangwa waje yari yambaye ikintu mu maso ku buryo utashoboraga kumumenya amaze gukora akazi ahita abura aragenda ngabo abicanyi dufite muri kiriya gihugu bakora mu mwijima nabo kwa satani n'abikuzimu bakorera satani ariko bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu uwo satani muri gukorera muzaba mubona uburyo ahemba muzaba mureba uko satani muri gukorera hemba rero reka niye gukomeza kwizema mu magambo icyo nakubwira cyo Jean Paul kibazo warumbajije nuko Kagame uyu nguyu ubwo nawe yitegure ko azarangiza nk'abo bose twavugaga ndetse niba nabo wazarangiza ibiri inyuma yabyo kuko satani azamukorera ibikomeye cyane murakoze
Kavita urakoze cyane kandi ndagushimiye kuba participe muri ikiganiro cy'uyu mugoroba ashire ndagira ngo nawe dusoza ngo subize ijambo ndetse nta nubwo nkubaza ngo ibi n'ibi ndagira ngo ukore komantire zawe nawe usoze ikiganiro
ese ubwo twasozaga jambo
twasozaga
reka nongereho akantu gato niba twasozaga
iwe wibagiwe kuko amasaha yagiye
ndagira ngo nshimire bariya baturage baguye inyuma ya Cyuma Hassan ndagira ngo mbashimire cyane kandi nsabe n'abandi baturage ngo nibahaguruke nibihagarareho kuko bamaze kubona yuko buriya butegetsi bw'u Rwanda nta cyiza bubashakira habe na kimwe rero ndashimira abamaze kubona ko bagomba guhaguruka bakirwanaho abanyarwanda bamaze gushira kubwoba ndabankuraje ngo nibakomeze bashire kubwoba birwaneho kuko bamaze kubona ko ntawe ubitayeho nibo bagomba guhaguruka bakwirwanaho nicyo nakongeraho murakoze
bya ngo nongere gushimira kandi Tabita Gwiza ubwo rero abakunzi batabita mushaka kumukurikira ari wese mu biganiro nk'ibi ngibi no kiganiro ubumuntu mu bantu kiba ku cyumweru wakoze rero Tabita reka bashire rero nawe nkuko nawe mbivuze sindi bukubaza ikibazo ahubwo ndagira ngo ubwire ukore commentaire zawe soze ikiganiro
urakoze cyane Jean Paul buriya iyo tuvuze ngo iyi leta turayigira inama ariko tukavuga ngo dufite icyizere kingana na 0% biba bishingiye no ku myitwarire yabo nk'ibi bakorera umuryango wa Rwigara cyane cyane Adeline Rwigara muri iyi minsi ubona ari ibintu bituye agahinda binababaje cyane ariko ababikora bamenye ko amateka azababaza ibyo bakora donc bashatse babireka ntatsinde rero kare twigeze kuvuga ngo Kagame turamugira inama Perezida Kagame turamugira inama turamusaba ibi n'ibi nahise ntekereza akantu katari urwenya ariko ni ibintu bisanzwe bikora no mu buzima busanzwe hari igihe usaba umuntu ibintu bimukomereye cyane bigasaba gushyiraho utuntu nakwita ngo twa motivation cyangwa twa incitatif dutuma avuga ati ok none reka mbikore kubera ko ndaza wenda kubona ibi n'ibi ubwo njyewe rero natekereje nsanga Perezida Kagame namubaza nti koko nkuru nziza wahuze unengo unaseka akurushe nubwo yiyongeje wenda yageze manda eshatu niko bamwe bavuga ariko mu mategeko ngo yari iya kabiri yarakoze ariko yagezeho arayirikura nkuru nziza akurushe Joseph Kabila umuturanyi wo muri Congo nawe akurushe reka tujye no kuri Bizimungu dukunze kumwibagira Bizimungu pasiteri wayoboye u Rwanda nawe yageze aho abonye ko bikomeye aregura nawe amuruse noneho nganishe ku wa nyuma ariwo bita Mamadou Issoufou wahoze ayobora igihugu cya Niger yayoboye manda ebyiri kandi uyu Mamadou Issoufou ni umuntu navuga ngo ukunda Kagame cyane ariko ntabwo yageze aho yandura iyo ndwara yo kwiyongeza za manda yayoboye manda ebyiri z'imyaka icumi ahita ava ku butegetsi ejo bundi yarasimbuwe mu matora rwose arasimbuwe abo bose bakurushe ubwo rero nasaba Perezida Kagame kubitekerezaho maze akareba ko nawe yasiga umurage nk'uwabo bandi basize kuko yigeze no guseka igihugu cya Niger ngo hari ngo habazakudeta ngo hano ngo ibyo ntibishoboka ngo nibihaba aha n'abandi bazikorewe ntabwo batekerezaga ibyo ngibyo ubwo rero mu gusoza ndagira mubwire abadukurikiye kuko ibyinshi nari kuvuga Tabita amaze kuba imvugira byo gushima bari abaturage bahagaze kuri cyuma ariko nagira ngo mbwire abadukurikiye ko u Rwanda nta buyobozi rufite rufite umutegetsi umwe uwo nguwo ni uganje icyo ategetse gikorwa uko nguko n'abandi bakora bashaka kumushimisha no kumwereka ko ibyo ategetse byagenze neza nta bwigenge bw'inzego z'ubuyobozi dufite muri kiriya gihugu kubera ko dufite umutegetsi umwe kandi ubusanzwe iyo ubuyobozi ari bwiza inzego zigenga ni nabyo biba inkingi nyayo y'ubumwe bw'abanyarwanda abanyarwanda muri kamere yabo uko mbazi n'abantu mu gifaransa bita ngo conformiste n'abantu bubaha umutegetsi bubaha ubuyobozi ntabwo rero ukeneye gufata imyaka 27 y'ubuyobozi bwawe ngo uhure ukubita abantu inyundo ubashyira mu kangaratete ubashyira mu gitugu no mu karengane ndengakamere ntabwo byari bikenewe ibintu kandi amategeko ubusanzwe arengera bose areshya kuri bose niyo usanga abanisha neza abantu yewe naha mu bihugu dutuyemo mu bihugu by'amahanga nubwo twatuye tukaba tubaza imyaka myinshi ariko tubana kubera ko abantu bubaha amategeko tubana kubera ko inzego z'ubutegetsi n'inzego zibishinzwe z'umutekano zikora ibishoboka byose kugira ngo amategeko yubahwe niyo bagufatiye mu cyuho hari igihe bakwigisha ko itegeko ugomba kubyubaha bakirinda kuguha igihano ako kanya bakakiguha nyuma ari uko usubiriye ibi rero ndagira ngo mbabwire ko ari byo dukunze gushingiraho tuvuga yuko iriya leta nta cyizere itanga nta na projet de société nta mugambi n'umwe yazanira abaturage abaturage bashobora kwibonamo aka kanya. Ibi rero nuko nta etat de droit ihari. Etat de droit ni irangwa na demokarasi, donc ubutegetsi bushingiye ku mategeko burangwa na demokarasi, bukarangwa n'ubwo bwigenye bw'inzego z'ubutegetsi. Ndi umuvugizi w'urunana nyarwanda, reka mbivuge, ARC urunana igihe izafatira ubutegetsi izashyiraho etat de droit. Aho tuzakora ibishoboka byose tuze rikagaruka mu baturage, ubumuntu bukaba ikirangantego cy'imirongo ya politike tuzashyiraho, kandi abanyarwanda bazibonamo bakagendera ko kubera ko ari ibintu bizaba bisubiza ibibazo bafite bibaha n'amahoro. Ibi rero kwari ukugira ngo tubwire abadukurikiye yuko tunenga Leta y'u Rwanda, ariko tunafite n'umugambi, tunafite n'ibisubizo by'uko twabyitwaramo igihe cyangwa ukuntu tuzabyitwaramo igihe tuzaba twafashe ubutegetsi, kugira ngo abanyarwanda bongere bagire ikintu nakwita ngo dignity, ubuzima bwabo bwongere bwubahwe kandi bwubahwe mu buryo burambye. Urakoze Jean Paul, ndagushimira cyane nawe kuba witanze cyane mu gutegura iki kiganiro n'umwanya utanga kuri Radio Iteme. Uruho gushimirwa na Tabitha, nawe ndamushimira kwahozaho, kandi nkakangurira abakunzi ba Radio Iteme ko ejo hari ikiganiro cya urwatubyaye gitegurwa na bagenzi bacu bari muri Europe y'i Burayi. Jean Paul, urakoze, muramuke.
Urakoze cyane Ashire na Tabitha Gwiza muri ikiganiro. Tukaba rero dusoje ikiganiro cyacu ahangaha, ndagira ngo nkangurire abakunzi bacu nk'uko wari usoje ubivuga Ashire, gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitari igihe n'iki gusa cyangwa uyu munsi ntegura, ariko hari urwatubyaye, hari tuganire nawe ugiramo uruhare mu gutegura, ariko cyane cyane Merance, hari ikiganiro ubumuntu mu bantu ndetse n'iby'iyobokamana, n'ikiganiro gishyashya amadini na politiki gisigaye kiba buri wa mbere. Ibiganiro rero ni byinshi byiza, muze mukomeze mukurikire gahunda y'ibiganiro bya Radio Iteme n'icyerekezo cy'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Ndagira nkosore gatoya nakusukotora mu byo navuze muri membre ta membre pays membre ba ICGLR, ntabwo navuze mu gihugu cya Congo iriya twita Congo Brazzaville, ntabwo nigeze nyivuga nayo, nimwe mu bihugu 12 bigize iriya uriya muryango. Reka rero nshimire n'abakunzi bacu Radio Iteme aho muri hose, kandi mukomeze kwiyandikisha kuri iyi Radio Iteme nufite hope mu gihe nkuko nababwiye ibibazo bindi byayindi bitarakemuka, dore bimaze n'igihe kinini cyane, maze mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu bitabagoye. Mwakoze rero kandi mugire ibihe byiza. Ni Jean Paul turashimye mu kiganiro gihe n'iki wafatanyije na Shire Kamara ndetse na Tabitha.
ishe rukizana ibikiba